Praise God. I'm so happy. I'm humbled by this invitation of coming to speak to you.
Nina furaha na ninanyenyekea juu ya mwaliko huu kwa ajili ya kuja kuzungumza na ninyi.
I don't take it for granted.
Sichukulii tu kirahisi rahisi.
When I was told that I need to come to speak to you by Pastor Patroba,
nilipoambiwa kwamba natakiwa kuja kuzungumza na ninyi na mchungaji Patroba,
to be honest, I was surprised.
Kusema ukweli nilishangaa.
So Pastor asked me, are you ready? I don't know what exactly he did, but are you going to agree? Something like that.
Mchungaji ananiuliza kwamba uko tayari? Utakubali kuja kufundisha?
Then I was like, who am I to say no?
Baadaye nikasema, mimi ni nani hata niseme hapana?
Because I've always tell God that I'm ready to be used for his glory.
Kwa maana kila wakati huwa namwambia Mungu nipo tayari kwa ajili ya utukufu wako.
And God has sent me and here I am.
Na Mungu akanituma na ndio maana niko mahali hapa.
So I would like to start by introducing myself.
Nitaanza kwa kujitambulisha.
I've been to this church, actually this is my 18th year.
Nimekuwepo kwenye hili kanisa na huu ni mwaka wangu wa 18.
You can imagine, I don't know where others were.
Sijui kwamba wengine walikuwa wapi kipindi hicho.
My name is Victoria Mwanukuzi.
Hilo ndio jina lake.
Some of them calls me Dada Vicky, some of them calls me Auntie Vicky, but that's my name.
Wengine waga wananiita Dada Vicky, wengine waga wananiita Shangazi Vicky, Auntie Vicky.
Sio mama mdogo. Anyway. So that is my name. I'm a graduate of ICT, Information Computer Studies, as my first degree, and my second degree is project management.
Yeah, ni muhitimu wa degree ya masomo ya kinakilishi, computer.
And the second degree is project management.
Na degree yake ya pili ni project management.
I used to work at the European Development Fund.
Nilikuwa nimeajiriwa kwenye UN Development Fund.
But now I'm a farmer.
Lakini sasa hivi ni mkulima.
Let me ask. I'm not used to this interpretation. I don't know.
Niombe samahani kwa sababu sijazoea kuzungumza huku nikiwa na mtafsiri.
But by God's grace I think we'll be good.
Lakini kwa neema za Mungu naamini ya kwamba itakuwa vizuri.
Now let us go to what has brought us here.
Naomba tuende kwenye kila ambacho kimetuleta mahali hapa.
The title was given to me.
Ujumbe au mada ya kuzungumza nilipewa.
And even the scriptures was given to me and I was happy.
Hata maandiko ya kusimamia kwenye hayo niliyopewa nilipewa na hiyo ndio ilikuwa furaha yangu.
Because I know that these people have really worked to it and this is the thing that they want.
Najua kwamba hawa watu wamefanyia kazi liswala na ndicho kitu ambacho wanatamani.
Because at times teacher can come and teach something that probably you didn't want it.
Kwa sababu mwalimu anaweza kaja akafundisha kitu ambacho ni tofauti kabisa na kila ambacho mlikuwa mnatamani.
So it's reborn to impact.
Ni kuzaliwa mara ya pili kuweza kuleta matokeo.
And how can a young person impact in terms of performance and integrity?
Ni kwa namna gani kijana anaweza akaleta mabadiliko chanya katika hali ya ufanyaji kazi wake na uadilifu?
So I was trying to define what is performance.
Nilikuwa najaribu kuelezea nini maana ya ufanyaji kazi.
And I came to realize it's a process of doing something.
Nikaja nikagundua kwamba ni namna ya kufanya jambo fulani.
So you can do it well or you can do it badly.
Unaweza ukafanya hilo jambo vizuri au vibaya.
And that's why there is bad performance and good performance.
Na ndio maana kuna ufanyaji kazi mzuri na ufanyaji kazi mbaya.
And what is integrity?
Nini maana ya uadilifu?
Integrity is the quality of being honest.
Uadilifu ni ubora wa kuwa kweli.
And having strong moral principles.
Na kuwa na maadili mazuri.
That is integrity. You are being honest, but you have your principles and you stand by them.
Yani unakuwa ni mkweli na unakuwa na kanuni ambazo unazisimamia.
So this, regardless of your age, regardless of your background, regardless of your gender, regardless of your whatever it is, race, you can be a person of integrity.
Na hii haitokani na umri wako, na jinsia yako, na vitu vingine, vingine ambavyo unaweza ukavitaja, lakini uadilifu hauangalii vitu kama hivyo.
As long as you allow God to use you, He kama, can use you.
Kama tu kisha mruhusu Mungu kutumia, anaweza kukutumia.
My background is Catholic.
Alikuwa ni Mkatoliki.
Before I got saved.
Kabla hajaokoka.
And I'm telling you, being a Catholic and when you love God, you are being brought in the principle of doing things right. Kuwa Mkatoliki. That is the first advantage of being a Catholic. When you are a Catholic, you follow those principles. So that when you come here as a born again, it makes you even easy because now the Spirit of God is guiding you to do things right.
Kuwa Mkatoliki na kufanya kufata zile kanuni na taratibu ambazo zinakusaidia baada ya kuumeokoka ukiwa unaongozwa na Roho Mtakatifu, unaendelea kufanya vitu kwa usahihi.
And unfortunately for us who are born again, the grace has spoiled us badly.
Na kwa bahati mbaya kwetu sisi ambao tumeokoka,
neema inatuharibu. Kila kitu tunaita neema hata pale tunapokosea.
The grace of God in one way or another spoils and we pretend to say it is by the grace of God even when the time we commit evil things.
Bad things, maybe not evil but bad things. So integrity, it's been said, is not something that you can show somebody, but it's something that you can do it even when people do not see you.
Uadilifu si lazima kwamba ufanye ili kusudi mtu akuone, ila unakifanya hata kama hamna mtu ambaye anakutazama.
So integrity is the choice between what is convenient and what is right.
Uadilifu ni chaguo,
yes,
kati ya kila ambacho unaweza kufanya na kila ambacho kiko sahihi.
For instance, you might be stopped by the traffic because you have done something wrong.
Kwa mfano, unaweza kusimamishwa na traffic kwa sababu umefanya jambo baya.
And you know the way the traffics are, even 1,000 they can get it.
Unajua kwamba matrafiki wakati mwingine hata shilingi 1,000 wanaweza akachukua.
And you are so in a hurry, maybe you are even rushing to the service.
Na upo na haraka kweli, una pengine na unawahi kwenye ibada kama ibada hii.
So you think yes to stop, park, you know, like give you the ticket, it takes time.
Unasema kwamba isiwe shida, naweza tu nikatoa hii 1,000 wakaniruhusu nikaondoka.
So that is convenient to you but that is not something right.
Hicho ndio kitu ambacho unaweza kufanya kwa wakati huo, japo hicho kitu sio sahihi.
So let us go to our main scripture.
Naomba tuende kwenye maandiko yetu.
Acts 17, 1 to 8 we can read.
Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Biblia inasema, wakiisha kupita kati ya Amfipoli na Apolonia wakafika Thesalonike, ambapo palikuwa na sinagogi la Wayahudi. Na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake, akaingia mle walimo, akahojiana nao kwa maneno ya maandiko sabato tatu, akiyafunua na kuwaeleza ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu, na ya kwamba Yesu huyu ninayewapasha ninyi habari zake ndiye Kristo. Wengine miongoni mwao wakaamini, wakashikamana na Paulo na Sila, na waonani waliomcha Mungu wengi sana, na wanawake wenye cheo si wachache. Na Wayahudi wakaona wivu, wakajitwalia watu kadha wa kadha katika watu ovyo wasio na sifa njema. Nao wakakutanisha mkutano, wakafanya ghasia mjini, wakawaendea watu wa nyumba ya Yason, wakataka kuwapeleka mbele ya watu wa mji. Na walipowakosa wakamkokota Yason na baadhi ya ndugu zake, ya kwamba mbele ya wakubwa wa mji, wakapiga kelele wakisema, watu hawa walioupindua ulimwengu wamefika hata huko. Na Yason amewakaribisha, na hawa wote wanatenda mambo yaliyo kinyume cha amri za Kaisari, wakisema ya kwamba yupo mfalme mwingine aitwaye Yesu.
So the story actually starts from Acts 16.
Hii habari inaanzia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16.
It's about Paul and Silas. They were going to Philippi to preach the word.
Hii ni habari ya Paulo na Silas walipokuwa wameenda kuhubiri injili.
And then they met this slave girl who was fortune telling. She was telling the future about people's lives.
Kwa akakutana na mtu aliyekuwa anaeleza habari za watu juu ya mambo yao ya mbele.
And she kept on telling people that these are men of God, these are men of God, they are going to preach about Christ.
Na alikuwa akiwaambia kwamba hao ni watu wa Mungu ambao wanaenda kusema habari za Yesu Kristo.
She kept on saying that until it started irritating Paul.
Aliendelea kusema hivyo mpaka ikaanza kumkwaza Paulo.
And Paul sensed through the Holy Spirit knew that this is not this girl but the spirit inside it, so he rebuked it.
Na Paulo akafunuliwa na Roho wa Bwana kwamba anayeongea ndani yake sio yeye ila ni roho chafu na akamkemea.
And people were so angry because they were using that slave girl to get money.
Na wale watu wakakasirika kwa sababu walikuwa wanamtumia huyo mwanamke kujipatia kipato, kujipatia pesa.
And they were accused and they were taken to jail.
Kwa hiyo walitukanwa na wakapelekwa gerezani.
And they were strapped, beaten, they were really shamed publicly.
Walipigwa mijeledi na wakaaibishwa mbele ya hadhara.
But we learn here about the attitude, because I was like, God, these people were working for you. These people are going places to preach about Jesus so that people can get saved, and yet people are accusing them. And God, you are just, I mean, that was my imagination. God, you are just, you know, like listening, not even acting.
Yeah, tunajifunza hapa mtazamo wa hawa watu kwa sababu walikuwa wanaenda kusema habari za Yesu licha ya kwamba walitukanwa, lakini wakaendelea kwenda kusema habari za Yesu.
And it didn't bother them. At night in the jail, they started praising.
Na hii haikuwakatisha tamaa, na wakati wa usiku wakaendelea kumtukuza Mungu.
This shows their level of maturity.
Hii inaonyesha kiwango cha ukomavu wao kiroho.
They were in bad shape, they had wounds, but yet they praised God.
Walikuwa kwenye wakati mgumu lakini bado walimsifu Mungu.
And other people were looking at them, I mean, just surprising, you guys, what are you doing?
Na watu walikuwa wakiwaangalia na kushangaa kwamba nyinyi watu mnafanya vitu gani.
And immediately the door of the jail opened, the chains were broken, not only the chains of Paul and Silas, but for every jail person.
Na wakati wakiwa na msifu Mungu, vifungo vyao viliweza kufunguka na milango ya gereza ikafunguka, si tu kwa Paulo na Sila, bali pia hata kwa wafungwa wengine.
And we are told that the guard was so afraid that he wanted to commit suicide.
Na yule mlinzi alikuwa ameogopa sana kiasi cha kutaka kujiua.
But Paul told him, we are here, so don't harm yourself.
Lakini Paulo akamwambia kwamba usiogope, tuko mahali hapa, usije ukajidhuru mwenyewe.
And the story continued that they were released.
Na habari inaendelea na inaonyesha kwamba wakaja wakafunguliwa.
And that's when we are coming now to chapter 17, that they continue now to preach, but people wanted them still.
Na habari sasa inaendelea mpaka hapa kwenye sura ya 17 ikionyesha kwamba waliendelea kuhubiri.
And now these people because then this now the name Jason, that's when the name Jason came. Of course it appeared before that. Jason was hosting these men of God.
Huyo Jason jina lake limeonekana hapa kwa sababu ndiye ambaye alikuwa anawatunza
at their house, and he was the follower of Christ.
Walikuwa nakaa nyumbani kwake na yeye alikuwa ni mfuasi wa Yesu Kristo.
So when they were looking for these people, I mean Paul and Silas, they went to Jason's house, they found them, they were not there.
Kwa hiyo wakati wanawatafuta ikabidi wakati hao Wayahudi wanawatafuta ikabidi waende kwa Jason, na walipofika hawakuweza kuwakuta.
And instead they took Jason and his friend.
Kwa hiyo wakaamua kumchukua Jason pamoja na rafiki zake.
And the accusation was they caused trouble all over the world and they are now disturbing the city.
Sababu ambayo iliwasababisha kwamba wao watukane na kuwafanyia vurugu ni kwa sababu walikuwa wanataka kubadilisha, walikuwa wameubadilisha ulimwengu.
And I think that's where you took that. They wanted to change the world upside down.
Kwa sababu walikuwa wanataka kupindua ulimwengu.
Aha, kupindua ulimwengu. And here you are. I know some of you are students here. Some of you are working probably. Some of you, yes, you are working, but probably you are not employed. You don't have formal jobs, but of course you are working.
Najua wengi wenu mpo hapa, wengine mnasoma, wengine mnafanya kazi. hata kama iwe ni kazi ambayo sio ya ya kudumu lakini kwa namna moja ama nyingine unafanya kazi.
And wherever you are, you need to bring an impact.
Na popote pale ulipo unatakiwa kuleta matokeo chanya.
Regardless of who you are as a position,
haijalishi ya kwamba wewe ni nani, upo katika nafasi gani.
Yes, whatever your position is, in wherever place, you can be a daughter, you can be a son, you can be a guard, you can be a cleaner, you can be a boss in a place, whatever you are, wherever you are,
haijalishi nafasi yako katika sehemu ulio, unaweza ukawa ni mlinzi, unaweza ukawa ni mfanya usafi, unaweza ukawa bosi, chochote kile unachokifanya mahali husika.
Because you need, as we have said before, you need to set principles in whatever you do. You know, like people will, when people know you, when people know Lily, will say, Lily cannot do that. And others say, how do you know? I know her.
Unatakiwa kuweka kanuni na taratibu pale unapokuwa unafanya kazi ili kusudi ziweze kukuongoza.
There are certain things that this I cannot do, whatever the case.
Ni lazima uwe na vitu ambavyo utasema kwamba hapa hiki sitaweza kukifanya hata kama iweje.
I was thinking of an example, the name wasn't even written, but it was a slave girl who was working at Naaman's house.
Wakati nafikiria kuhusiana na dada wa kazi aliyekuwa anafanya kazi kwenye nyumba ya Naaman.
Yeah, because we normally have the Josephs, the Davids, the Daniels as example, but I was trying to find an example who had an impact but without a name.
Mara nyingi waga tunaangalia watu mashuhuri kama akina Daniel, akina Daudi, lakini nikajaribu kuangalia mtu ambaye hakuwa na nafasi kubwa sana.
This is the story in 2 Kings 5, but we are not going to read because of time, but you can write it and read yourself at home.
Hii ni habari kutoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, hatutaisoma kwa sababu ya muda, lakini unaweza kaandika ili kusudi uweze kusoma kwa wakati wako.
Of course you know the story of Naaman. He has really been popular, and now we are going to discuss about the girl who was the slave in that house.
Najua unafahamu habari za Naaman ambazo zinafahamika sana, lakini tutaenda kusoma za habari za huyu binti ambaye alikuwa ni mtumwa kwenye nyumba yake.
She was very young, probably between 12 and 15, you can imagine.
Alikuwa ni mdogo sana, kati ya umri wa miaka 12 mpaka miaka 15.
And she was abducted, you know, like because she was an Israelite and the gang came, they just took her from her family.
Alikuwa amechukuliwa utumwa kutoka kwenye familia yake.
And now she was staying in this house of Naaman.
Na akawa anaishi katika familia ya Naaman.
And we can look at the situation because we have maids who are helping us at home.
Kazi aliyokuwa anaifanya ni kama jinsi ambavyo sisi tulivyo na wadada wa kazi wanaofanya kazi majumbani kwetu.
But now you could think of it, those years and she was a slave. So that was what I was imagining.
Kwa hiyo unaweza ukafikiria miaka ile, na yeye baya zaidi kipindi hicho alikuwa ni mtumwa.
Yes, so probably she was confined in a certain area that you just don't come to a sitting room or to a dining room anyhow. You are confined in a certain place where probably that's where your work is.
Kwa hiyo yaweza kuwa alikuwa amewekwa kwenye nyumba ya Naaman ni sehemu fulani ambapo hawezi akawa na uhuru wa kuweza kuchangamana na wanafamilia wengine.
But she had God.
Lakini alikuwa na Mungu ndani yake.
The God of Israel, she traveled with him.
Alienda na Mungu wake wa Israeli.
She wasn't bitter because the way they took her by force.
Hakuwa na uchungu licha ya kwamba alichukuliwa kwa nguvu.
Her situation did not made her not share the information that she had when she heard that her boss had leprosy and he was looking for some medicine to get healed.
Hali yake, mazingira yake hayakumfanya shindwe kuzungumza habari baada ya kusikia kwamba Naaman alikuwa anahitaji msaada kwa sababu alikuwa na ukoma.
And I know she prayed to her God.
Na naamini kwamba alikuwa anaomba kwa Mungu wake.
To get the opportunity to speak to her mistress about her husband.
Kupata nafasi ya kuweza kuzungumza na mke wa Naaman, bosi wake.
And the opportunity came, she spoke, and immediately the mistress told the husband that there is this prophet in Israel.
Na alipata hiyo nafasi ya kuzungumza na mke wa Naaman, Naaman na mwenye akapata nafasi ya kuzungumza na mme wake Naaman juu ya habari ya nabii ambaye alikuwa katika taifa la Israel kwa wakati huo.
And we know the story that Naaman went and during the place, you know, like even when you pray about something, the devil will always come up. When you pray, the devil will always come up.
Na tunafahamu kwamba wakati unapokuwa naomba mara nyingi shetani waga anapenda kujidhihirisha.
So Naaman, when Naaman went to Elisha, Elisha did not even see him. He just told the servant, tell him to go and wash himself certain area.
Na Naaman baada ya kuenda kwa Elisha, Elisha hakutaka hata kumuona, akamwambia tu kwamba aende akajioshe kwenye mto Yordan.
And the devil was like, ah, why are you washing yourself here while there are so many beautiful rivers in your place?
Na shetani akamwambia Naaman kwamba kwa nini uende ukajioshe kwenye mto Yordan wakati katika nchi yako kuna mito mingi.
The devil did not say the Bible did not say the devil, but it was just my thought, because it was Naaman himself who thought, why should I go and watch myself there?
Biblia haijasema hivyo, lakini ni mafikirio yangu, kwa sababu Naaman hakuwa tayari kwenda kuoga kwenye mto Yordan.
But the story ends that he did and he was healed.
Na habari inaonyesha kwamba Naaman aliweza kupata uponyaji.
And the hero here is the slave girl.
Na aliyesaidia ni huyo mdada ambaye alikuwa ni mtumwa.
So I just want to encourage you, whatever the situation you are in, you napenda can make a difference.
Napenda kukutia moyo, licha ya hali ulionayo, jitahidi uweze kuleta mabadiliko. Kuleta utofauti.
Yes, it doesn't matter where you are. You just decide that I will follow this, I will do this, and God will bless me.
Haijalishi mahali ulipo, unatakiwa tu uamue kwamba nitafanya hiki na Mungu atakubariki.
Let me encourage you that God really honors people who walk with integrity.
Napenda tu nikutie moyo kwamba Mungu anawaheshimu watu wanaofanya kazi kwa uadilifu.
The Bible says that he is a shield to those who walk with integrity.
Biblia inasema kwamba yeye ni ngao kwa watu ambao wanafanya kazi kwa uadilifu.
When I was preparing this, the Lord reminded me of the story of Abraham lying to two different kings at different times that Sarah was his sister.
Wakati naandaa ujumbe, Roho wa Mungu akanikumbusha habari ya Ibrahimu, wakati Ibrahimu aliweza kukutana na wafalme na kupelekea kusema kwamba Sara alikuwa ni dada yake.
Yes. We won't project because I will explain, but you can write. It was Pharaoh in Genesis 12.
Sitaandika na hatuta project, lakini naomba utaandika. Lakini ilikuwa ni Farao, Mwanzo sura ya 12.
And Abimelech, Genesis 20.
Na Abimelech, kitabu cha Mwanzo sura ya 20.
It was a story, you know, I don't know, Sarah must have really been beautiful. So when they were going to Egypt now, Abraham was afraid. If they know that Sarah was his wife, that was his imagination, maybe it would have been true. If they know that Sarah is his wife, they will kill him and take Sarah.
Yeah, najaribu kufikiria kwamba Sarah alikuwa ni binti mwanamke mrembo sana, kiasi kwamba Ibrahimu aliogopa kwamba akienda na akasema kwamba ni mke wake, wangemuua na kuweza kumchukua huyo binti mrembo Sarah.
And so he told the wife, you'll be my sister.
Kwa hiyo akamwambia mke wake kwamba wewe utakuwa dada yangu.
And because of his beauty, Abraham predicted right, because when they arrived there, Pharaoh, knowing that this is just a sister, he took Sarah to his palace.
Na wakasema hivyo, na baada ya kufika kwa Farao akamchukua, kwa sababu alijua kwamba ni dada yake, akamchukua akampeleka ikulu.
And the Bible tells us, you will read, but to cut the story short, the Bible tells us that God was so angry, and he inflicted Pharaoh with disease with the entire household.
Biblia inatueleza kwamba Mungu aliingilia kati kiasi cha kuleta ugonjwa kwa Farao.
And you wonder why, because Pharaoh didn't.
Na shanga kwa sababu Pharaoh hakuweza alikuwa hafahamu.
But now in Abimelech it's a different story.
Lakini kwa Abimelech ni habari tofauti kabisa.
When Abraham said the same to Abimelech and Sarah went to Abimelech's house.
Wakati Ibrahimu aliposema habari kama aliyosema kwa Farao na Sara akaenda kwenye nyumba ya Abimelech.
God at night came to Abimelech and said, "Why are you keeping a married woman?"
Kwa hiyo Mungu akaja usiku kwa Abimelech na akamwambia kwamba kwa nini unakaa na mwanamke ambaye ameolewa.
And I think in those days when God appears to you, you know, like it's something that something bad will happen.
Na kipindi hicho Mungu alikuwa akikutokea unajua kwamba anaenda kupata kitu ambacho anaenda kupata kitu kibaya.
And Abimelech was like, "I didn't know they lied. Abraham told me that Sarah was his sister."
Na Abimelech akasema kwamba sikufahamu maana Ibrahim aliniambia kwamba huyu ni dada yake.
And Abimelech said, "I've really been innocent in my heart."
Yani nimefanya hivyo bila kujua kabisa kwamba huyu ni mke wa mtu.
"And I always walk with integrity." Now him telling God.
Na maana mara nyingi waga nafanya vitu vyangu kwa uadilifu.
And God said, "Yes. You always walk with integrity. That's why I told you."
Na Mungu akamwambia Abimeleki, "Najua kwamba umekuwa ukienenda kwa uadilifu na ndio maana nimekwambia."
So take the married woman and release her.
Akamwambia naomba umwachie huyu mwanamke ambaye ameolewa.
So at times you can do these things and then you think, no one sees me, or there are consequences.
Wakati mwingine unaweza ukafanya hivi vitu ukasema kwamba hamna mtu ambaye ananiona, lakini kuna madhara yake, kuna matokeo mabaya.
In Thessalonians 4:11 it said, "Make it your goal to live a quiet life, minding your own business and working with your hands, just as we instructed you before."
Wathesaloniki wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11 inasema, "Tena mjitahidi kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyowaagiza."
Minding your own business.
Fata vitu vyako.
Yes, when you do something good, don't judge others. Of course you can warn them when they are doing something wrong, but just let it go. You focus on what you are supposed to do.
Fanya kazi yako hata kama ukiona watu wengine wanafanya mabaya, usi hangaike nao sana, wewe endelea kufanya kila ambacho unaamini kwamba kiko sawa kwako.
God will reward you.
Mungu atakukumbuka.
In Hebrews 4:13 it says, "There is nothing that God does not see. He sees everything."
Katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 13 Biblia inasema kwamba hakuna kitu ambacho Mungu hakioni, anaona kila kitu.
And he rewards when you do it well and he punishes when you do wrong.
Na huaga anawazawadia wale ambao wanafanya vizuri na huaga anawaadhibu wale wanaofanya vibaya.
So you might think no one sees, but God sees, and you really need to encourage yourself. God records and rewards.
Hata kama hamna mtu ambaye anakuona, Mungu anakuona na anakurekodi na atakuzawadia, atakukumbuka katika kila ambacho unakifanya.
Because the Bible says it's those little foxes that spoil the vines. Yeah, so there are certain things that you find that maybe they are small, but they are the ones that are spoiling. They are the ones that probably even makes, because at times you might be tested. God wants to promote you on something.
Kuna vitu vidogo vidogo ambavyo unaweza ukaviona ukavichukulia poa, lakini ndivyo ambavyo vinavyoharibu kukufanya kwamba usiwe katika mazingira ya Mungu kukupandisha.
But I was tested and I passed the test.
Kwa hiyo nilijaribiwa na nikashinda jaribu.
That's always I believe that.
Na hicho ndicho ambacho ninaamini.
But then the blessings may come in different ways, not only monetary.
Lakini baraka zinaweza zikaja katika namna tofauti tofauti.
Good health.
Afya njema.
Favors.
Upendeleo.
Somebody sees you, just loves you.
Mtu tu anakuona anakupenda bure.
Unashangaa, where does this come from?
Unashangaa kwamba hii imetoka wapi kama maji yanavyokuja hapa.
God's favor.
Upendeleo wa Mungu.
So youth, young adults.
Nyinyi vijana wa wadogo.
My prayer to you.
Maombi yangu juu yenu.
Integrity is the key.
Uadilifu ni ufunguo.
And once you have integrity, you will perform.
Na ukiwa na uadilifu utafanya vizuri.
You will perform.
Utafanya vizuri.
Because like now there are so many things happening in our nation.
Kwa mfano sasa hivi kuna vitu vingi sana ambavyo vinatokea katika taifa letu.
And you know like we feel that we cannot be part of it.
Tunajihisi kwamba hatuwezi tukawa sehemu yake.
There is nowadays there is something called Clubhouse. Who knows Clubhouse?
Siku hizi kuna kitu kinaitwa Club
House.
House. Nani ambaye anafahamu au ameshawahi kusikia?
Clubhouse is very important. Once you have a smartphone, you need to join. I don't know exactly what it is. I was introduced. I've joined. Every day, what they do, they bring any topic of interest to the nation. Na yeah. Vijana wadogo.
Ni kitu kizuri na nakuomba ukiwa na simu yako janja, jitahidi ujiunge ili kusudi uweze kuunapokea kila siku. Maana wanaleta vitu vipya kwa kila siku ambavyo ni faida kwa taifa.
It's not that you are being posted, but there are spaces that somebody is talking on something that has come out. For instance, maybe mambo ya tozo, mambo ya nini, they are talking on that Clubhouse. So you join and participate in talking and you can even comment, things like that.
Yeah, kuna vitu ambavyo vinazungumzwa kwa mfano, issue kama ya tozo ambayo sasa hivi ni changamoto kwenye taifa letu. Kwa hiyo ni nafasi ambayo unaweza ukasikia na pia unaweza ukatoa maoni yako.
Yes, because when that thing went to the parliament, I, you know, like not many people got involved because we said that is for the politicians.
Kwa hiyo hilo swali lipoenda kwa wabunge halikuwa limepita kwa watu wengi kwa sababu wengi wetu tunaamini kwamba hiyo ni kwa ajili ya wanasiasa.
But from now on God is telling you to get involved in each and every agenda that is being spoken in this nation.
Lakini kwa sasa hivi Mungu anakuambia kwamba jitahidi kuhusika katika kila jambo ambalo linazungumzwa katika linalohusiana na masilahi ya nchi.
So God wants to raise you now. When you reach to those position, you need to think of us.
Kwa hiyo Mungu anatamani kwamba kuinue ufikie hayo maeneo na ukifika basi utukumbuke utufikirie na sisi.
Because when you are many, then you can team up and say, you know what, this is too much. We really need to think of others.
Yani mnapokuwa mko wengi, mnaweza mkaungana na kusema kwamba tunatakiwa tufikirie pia na kwa ajili ya watu wengine.
So my dear Christians, followers of Christ, we really need to do something. We really need to bring this nation upside down.
Kwa hiyo wa Kristo wenzangu, tunatakiwa kufanya jambo fulani ili kusudi kuweza kuinua taifa letu.
Regardless where you are, mimi sina kazi, we saw the slave girl.
Haijalishi kwamba wewe huna kazi, tumemwona dada huyu ambaye alikuwa ni mtumwa.
You can change wherever you are. You just go before God. Tell God, you know what? I've heard your word today. I want to be transformed and change my environment because you are starting from where you are.
Unaweza ukafanya chochote, mwambie kwamba Mungu natuma neno lako kuanzia kwa sababu unaweza ukaleta mabadiliko kuanzia pale ulipo.
When you have integrity, some of the temptations you are winning, it's not because you are strong, but because God has intervened.
Unapokuwa na uadilifu, si kwamba unashinda majaribu yote kwa nguvu zako, ila ni kwa sababu Mungu ameingilia kati.
Because God told Abimelech, I know you walk with integrity, that's why I have intervened.
Mungu alimwambia Abimelech kwamba najua uoga unaenda kwa uadilifu, na ndio maana nimeamua kuingilia kati.
Be someone that somebody can count on you.
Kuwa mtu fulani kiasi kwamba mtu fulani anaweza akakuhesabia.
To walk with integrity of or to have integrity is not something easy.
Kufanya kazi kwa uadilifu au kutembea katika uadilifu si jambo rahisi hata kidogo.
Otherwise everyone will do that.
Kama ingekuwa ni hivyo kila mmoja angeweza kufanya hivyo.
It starts from home, it starts from young age.
Inaanzia kutoka nyumbani, inaanzia kwenye umri mdogo.
And God's principle cut across whether you are born again or you are not born again.
na kanuni za Mungu ziko pale pale, haijalishi wa kwamba uwe umeokoka uwe haujaokoka.
As long as there is fear of God, you will walk with integrity.
Ili mradi tu kwamba kuna hofu ya Mungu, utatembea katika uadilifu.
And integrity is the foundation of your success.
Na uadilifu ni msingi wa mafanikio yako.
Because the Bible says it doesn't matter when you have money but you don't have integrity.
Biblia inasema kwamba haijalishi kwamba unaweza ukawa na pesa lakini hauna uadilifu.
Because the integrity will prosper you.
Kwa sababu uadilifu utakufanikisha.
So you really need to make a name. You know, you have a reputation that if I give money to some will return it.
Unatakiwa kuwa na sifa njema kwamba ni ukikopeshwa pesa unaweza ukairudisha.
And most of us are not being trusted.
Na wengi wetu tumekuwa sio waaminifu katika.
And when I say wengi wetu, I'm not even meaning here, but in the body of Christ.
Ninaposema si kwamba namaanisha sisi tulioko hapa, lakini namaanisha katika mwili wa Kristo.
But when you walk with integrity, something good is going to come. It might not be faster than you think, but you're building a foundation of your future life.
Yeah, unapokuwa na uadilifu, kitu kizuri kitakuja. Yaweza ikawa isiwe haraka kama jinsi ambavyo unafikiria, lakini utakuwa ni msingi katika maisha yako.
There is always a price to pay.
Lakini kuna gharama ya kulipa, lazima kuna gharama ya kulipa.
But it's worth it.
Ambayo ni malipo, faida na matokeo mazuri.
Yes. And the Bible says in Proverbs 22:1, a good name is to be more desired than great wealth. Favor is better than silver and gold. I found it in Proverbs 22:1.
Kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari wa kwanza, kwamba heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu.
Yes. So when you have integrity, there is a lot of things that God will favor.
Unapokuwa na uadilifu, kuna vitu vingi ambavyo Mungu atavileta kwako kwa upendeleo.
As I conclude, I just want to testify something happened on Sunday.
Nikiwa namalizia, napenda nitoe ushuhuda kwa kitu kilichotokea siku ya Jumapili.
As I told you, I'm a farmer.
Kama nilivyokuambia, mimi ni mkulima.
And on Sunday night, I didn't come for praise. On Sunday night, it was about 6 p.m.
Siku ya Jumapili, sikuweza kuja kwenye ibada ya kusifu na kuabudu, likuwa mida kama ya saa 12 jioni.
My people at the farm phoned me and I was told the fire came and almost burnt it.
Wafanyakazi wangu walioko shambani walinipigia simu wakasema greenhouse ilikuwa karibia kuungua kwa moto.
Actually it did, some sparkle just went into my greenhouse.
Kuni kama cheche za moto ziliweza kuingia kwenye hiyo greenhouse.
And actually greenhouse is the oxygen of my company because that's where we get money to pay staff.
Okay, na hiyo greenhouse ndio oxygen kwenye kampuni langu, kwa sababu ndipo ambapo napata pesa kwa ajili ya kulipa wafanyakazi wangu.
So I almost collapsed.
Kidogo ni nizimie.
And the way they are telling me they stopped the fire, I just saw the hand of God.
Na jinsi ambavyo waliniambia ule moto ulivyokuwa unakaribia kuingia kwenye hilo shamba, nikajua tu kwamba huu ni mkono wa Mungu.
And God gave me the scripture that he's a shield to those who walk with integrity.
Na Mungu akanipa mstari akasema kwamba unasema kwamba Mungu ni ngao kwao wanaotembea katika uaminifu.
Because I was wondering if it would have been at night, they would come up in the morning and found nothing.
Na jaribu kuwaza kama ingekuwa ni usiku, yani wangeamka siku inayofuata wasikute chochote.
God protects in a manner that we cannot even imagine.
Mungu waga analinda katika namna ambayo hatuwezi hata tukafikiria.
And when I say you walk with integrity, it doesn't mean that you won't sin.
Na naposema kwamba unapotembea kwenye uadilifu, haimaanishi kwamba utakosea, hutatenda dhambi.
But immediately the Spirit will convict you and you will repent.
Na baada ya kufanya hivyo, baada ya kutenda uovu au dhambi, Roho wa Mungu atakuhukumu na utatubu wakati huo huo.
This is the choice that we need to make.
Na huu ndiye uchaguzi ambao tunatakiwa kufanya.
And you guys are so blessed.
Na nyinyi vijana mmebarikiwa sana.
Because you have mmechagua fungu zuri.
You have chosen a good portion
of following Christ.
La kumfuata Yesu Kristo.
Because at times you might envy those people in the world, you think that they are better off than you, but trust me, you are better off than them.
Wakati mwingine unaweza kufikiria kwamba hawa watu walioko duniani wanaoishi maisha duniani kwamba wana maisha mazuri kuliko wewe, lakini mimi nakwambia una maisha mazuri kuliko wao.
You just need to be brothers keepers.
Yeah, unachotakiwa kufanya ni kuwa mwangalizi wa ndugu yako.
Don't miss prayers, don't miss meetings, you know, to encourage each other.
Yeah, usikose maombi, usikose mikusanyiko kama hii kwa ajili ya kutiana moyo.
When you have issues, just raise, just shout. Even you can, now you know me, you can come to me.
Yeah, unapokuwa na jambo, zungumza na mimi. Kwa leo umenifahamu kwa sehemu yake, unaweza ukaja kwangu.
But trust God and he will make your path straight.
Mwamini Mungu na atanyosha mapito yako.
And those who are looking for jobs, hold on there. God will provide.
Na watu mnaotafuta kazi, endeleeni kumwamini Mungu, kwa wakati wake atawapatia.
And those who are in school, study hard and God will use you for his glory.
Na wale ambao mnasoma, someni kwa bidii, kwa nguvu zote, kwa ajili ya utukufu wake.
And those who are working, embrace your job.
Wale mnaofanya kazi, thamini kazi yako.
You don't have to say I'm tired. Usiju, I don't like it.
Usije ukasema kwamba nimechoka, hii kazi siipendi tena, siitaki tena.
The Bible says you do it as if you are doing unto the Lord.
Biblia inasema kwamba unafanya kama unafanya kwa Kristo.
And when the time comes to move or the promotion comes, hallelujah.
Na wakati muda wa kupandishwa cheo ukifika, utasema hallelujah.
But meanwhile, just do as if you are doing to the Lord.
Lakini kwa wakati huu, fanya kama unafanya kwa Bwana.
Don't steal your employer's time. Don't do something that you wouldn't want if you have employers to do it for you. Don't steal employer's time.
Usije ukaiba muda wa mwajiri wako.
And you have to work as if when you have a company, you love your employers to work that for you.
Unatakiwa kufanya kazi kwa kiwango kile kile. Kama una kampuni lako, utatamani pia watu wengine wafanye kama jinsi ambavyo unavyofanya kazi.
Okay, I would like to pray for you, so raise up.
Ninapenda niombe kwa ajili yako, naomba usimame.
Let's pray. Mighty God and Father, Lord, we give you glory and praise. We thank you, King of Glory, for this time that we have allowed us to come together to worship you, to praise you, to honor you, and to bless you in the mighty name of Jesus, King of Glory. I commit these children into your holy hands, my Lord and Savior. They have chosen to worship you. They have chosen to serve you. They have chosen to walk with integrity in the mighty name of Jesus, King of Glory. There is nothing, God, that you cannot see, my Lord and Savior. You see everything, because at times it's frustrating when people are doing good things and they are not being appreciated. But teach us to understand the only appreciator is you, my Lord and Savior, because you rewards and bless us beyond measure in the mighty name of Jesus, King of Glory. There are people here who are looking for jobs, my Lord and Savior. They have finished the schools, King of Glory, and they want to have money and help those who are in need in the mighty name of Jesus, King of Glory. Father, I pray, oh God, may you meet their needs, my Lord and Savior, in the mighty name of Jesus. Give them the desire of their hearts, oh God. Enable them, Father, to wait patiently before you, O God, and continue to pray, seeking you, my Lord and Savior, in the mighty name of Jesus. You have really been faithful, O God. You have protected them, O God. And even now, you have been a provider. You have been their healer, my Lord and Savior, King of Glory, and a protector, O God, in the mighty name of Jesus. Those who are working, my Lord and Savior, King of Glory, I pray, O God, that you promote them, my Lord and Savior, in the mighty name of Jesus, King of Glory. Bless them, O God.
Let them work as if they are serving you, my Lord and Savior, in the mighty name of Jesus, King of glory. They really need to do well, oh God, so that they can bring something out of them in the mighty name of Jesus, and shake and make you famous in the mighty name of Jesus. The word of God will be preached by them, oh God, in the mighty name of Jesus. At times, no one needs to talk about anything, King of glory, but the action, oh God, they will know that this, they are serving the Messiah who has died for us in the mighty name of Jesus. Those who are in college, my Lord and Savior, King of glory, they really need to study hard, oh God. They really need to put the Holy Spirit in them each and every day in the mighty name of Jesus, so that they can be an example in their colleges in the mighty name of Jesus. And those who do not know you, oh God, they will know you through them in the mighty name of Jesus, oh God. Bless each one of them who have come here, my Lord and Savior, King of glory, and meet the desire of their hearts, oh God, in the mighty name of Jesus, King of glory. We want to hear testimonies, my Lord and Savior, oh God. We want to worship you, God, in spirit and truth, in the mighty name of Jesus, King of glory. We should not envy the people outside, oh God, because we are not like them, King of glory. We should do something great so that the outside can come inside for the glory of your holy name, in the mighty name of Jesus. Father, these are the members of parliaments of tomorrow. They are the ministers of tomorrow. They are the presidents of tomorrow, my Lord and Savior. Feed them, oh God, so that they can be able to do the right thing for the glory of your holy name and the extension of your kingdom, in the mighty name of Jesus, King of glory. They should be people of justice, oh God. Bring justice in the mighty name of Jesus, oh God, so that this nation can be a nation that trusts you, oh God, that save you, in the mighty name of Jesus, King of glory. Father, we thank you, God, for protecting us from corona, in the mighty name of Jesus. We know it's around us, oh God, and we need to live with it, oh God, in the mighty name of Jesus. No one will die of it, oh God, because Father, you are a great physician. You are our shield, in the mighty name of Jesus. You will protect us, oh God, in each and every day of our lives, King of glory. Father, we thank you, God. We bless you, my Lord and Savior. We thank you, God, for Pastor Patroba, my Lord and Savior, who has been a youth director, my Lord and Savior, in the mighty name of Jesus, a youth pastor, King of glory. We thank you, God, for his time, oh God. We thank you, God, for what he's doing for these youth, oh God. Bless him, my Lord and Savior. Expand his territory, King of glory, in the mighty name of Jesus. Bless his family, oh God. Give him vision, bigger vision, my Lord and Savior, for this youth, in the mighty name of Jesus. Father, we love you, we adore you. I pray for the leaders, my Lord and Savior. They should not be shaken, they should not be moved, oh God. They have the flocks to feed, in the mighty name of Jesus. May the Spirit of God be with them, walk with them, oh God. Expand their territory in the ministry, oh God, so that many people can join this ministry. I thank you, God, and I bless you, oh God. In Jesus' name I pray, amen.
Amen.